mirembe mukama jiri mukwe
ani ayinza kusanga obulamu omutali mitawana
obulamu ebibuyiganya tebibula ebisibwe biri
byobwe bityo wadenga omutima gufumitibwa ebiwundu era yebeya bijanjaba
labulanga olina
www.mp3ugandanmusic.com